Tumetupa kule shida, leo tufurai. Wacha tupare. Tumetupa kule shida, leo tufurai. Wacha tupare. Tupare. Good time, tupare. Tupare.
That's flow faster we get to each other, must need back home. Bora ujiwe kama umekosa tiketi bro. Raw ikujue usmiss kwenye party on no Joe should be as a god na mwaga wisp.
Madam, keep on Johnny Bang, two shine tama machis. Tenders around kwa stick wanatoa nyama.
Hater later vinywaji kigogo cha kwetumia. Hater later tutaji kigogo ndo logo pia.
Party on the club, mali na kula na wana. Lijari, jari, Instagram, so atari, mali juana.
Tumetupa kule shida, leo tufurai. Wacha tupare. Tumetupa kule shida, leo tufurai. Wacha tupare. Tupare. Good time, tupare. Tupare. Happy time, tupare.
Straight out of Chuga, nigga, doobies rolled up. Here came Kuburuga, what's down? Going up, you were up, that's sad. Cause now you're going down, please don't want it so bad. Bring your niggas out of town, so bring up from out of town. Be exact, eight town. For my cheesy, while I shot that knocks. Now be rope by my door, kizungu up for fast. Mbao na roll, but tonight's going down. I'm stuck, what's your order? Tonight's going down, let a snitch, nigga, fold. That's a fun house, man, I'm get a bitch. What's your order? Cause she getting that bitch. From all the shit, I bought her, you she don't wanna. Bought a bitch, I bought her, bought her, yo. Man, a pick, got a bitch, I bought her, you she don't wanna fuck. Get up, bitch, bora bora, what she here for? Get up, bitch, bora bora, say she don't wanna fuck. Get up, bitch, bora, what?
Tumetupa kule shida, leo tufurai. Wacha tupare. Tumetupa kule shida, leo tufurai. Wacha tupare. Tupare. Good time, tupare. Tupare. Happy time, tupare.
Giza kuku na kiti ya moto. Sasa sija waka pizza pata vyombo. Ukianza sizi fasta reto hapa kuku. Bari pere kama puku. Nisha waka nje nisha gonga. Bilo vya lati. Nisha mifupa tumpe kuka. Baki, panda, shuka. Cheza kati. Hewa kikubandu ya mama ni peripot. You know what mama njo pamoja to fly. Niambie hani. Nani anekudai. Sasa wewe menisha moko. Mani. Hewa pere kepupa kwa kiuno kafari.
Tumetupa kule shida, leo tufurai. Wacha tupare. Tumetupa kule shida, leo tufurai. Wacha tupare. Tupare. Good time, tupare. Tupare. Happy time, tupare.
Yo Dimo Usi na Paris sina ata Ferrari ni mori na machizi ni pisi ni tembeze kishori sina story na mashori binara tembeze machizi nyagi hapa ni full hagi hagi mikono juu imepanda midadi wambie shangu hapa ni nyingi mirungi fegi mezani usipime nyama tusha kulame pele kipata ni korome wambie leo tuna pare leo tuna pare leo tuna pare.
Tumetupa kule shida, leo tufurai. Wacha tupare. Tumetupa kule shida, leo tufurai. Wacha tupare. Tupare. Good time, tupare. Tupare. Happy time, tupare.
Mr. Freezer.